の感じ、ベテラン語トガネレムマガンボマチェヤモグズマブガガチュウムビチゼウグズマブガチュウムリチジョグトトユモリジョグahanini cyagiye kirangwa n'umuco mwiza n'amateka amwe ataranugiye bamwe mu banyarwanda yagiye abakora ahantu hamwe na hamwe ariko ntibyabujije abantu kubaho nubwo bamwe muri bamwe bagiye babaho mu buzima bugoranye ariko bagenda babaho none rero nagira ngo nguhe impanuro muhanure uko umuntu w'umunyarwanda mwiza yitwara kugira ngo nawe uzabashe kugira icyo wigezaho. Icya mbere ni umuco mwiza w'abantu uranga abantu. Icya kabiri ni ukwitekerezaho, mwana wanjye ugomba kwitekerezaho ukashaka icyakugirira akamaro ukanareba icyakugirira akamaro muri iki gihugu turimo, kubera ko ari igihugu cyatubyaye, ari igihugu cyaturereye. Muri make abasogokuru bacu aribo ba data bambyara, karibo basogokuru bawe. Ni ikintu bajyaga bacaho umugani ariko kiri ukuri, kivuga ko utaraganiye nta se atamenya icyo sekuru yasize avuze. Ubwo rero ni inkuru nziza ngira ngo nkugezeho, uzuririreho uburyo bwo kumenya ubwenge no gushakisha icyazakubeshaho kandi kikakubeshaho mu muco mwiza. Icyo wumva udasobanukiwe wagerageza kumbaza nagusubiza bigendanye n'igihe turimo.
Urakoze musaza, ni byiza kugira ngo umbwire uko amateka y'u Rwanda byagenze. Ariko se nkamwe ko muri bakuru mwabonye byinshi, mubona abantu kera uko babaho ariko babagaho cyangwa biratandukanye, ugereranyije n'uko ubu ngubu turiho n'uko abantu n'uko mwabagaho kera, mubona ubona hari itandukanyirizo ririmo cyangwa bimeze bite?
Urakoze mwana wanjye kumbaza icyo kibazo. Kera uko abantu babagaho, uko abanyarwanda babagaho ari abantu bubahana, abana bakubaha abantu bakuru, abantu bakuru nabo bakubaha abana mu ngeri zabo, umubyeyi agahanira undi. Ariko ubu ngubu uretse ko ubu mbona abanyarwanda baharanira kugira ngo umuco wa kera ugaruke, umuco w'abasokuru bacu, mu gihe tuvuyemo cyari igihe kibi, cyari igihe abantu babanganaga bitewe n'ubuyobozi, bitewe n'umuco twari turimo. Ariko ubu wenda umuco w'abasekuruza bacu uzatugarukamo, mwana wanjye. Ubwo rero akaba ari umuco ukwiye kumenya, ukubaha uwukuruta, ukagirira neza umunyarwanda cyangwa se umuntu wese ukamugirira neza, kubera ko ari wo muco waranze abanyarwanda hanini, ari wo muco w'abasekuruza bacu.
None se ko twumva ko kera abantu nta moko yabagaho, umunyarwanda yabaga ari kimwe na mugenzi we, wava aho ngaho wagiye mu burasirazuba ukaryama ukakirwa neza, Ese ubu ngubu kuki nyuma haje twumva ko abazungu bageze mu Rwanda mu kwaje kugaragaramo mu buntu ubu ngubu ibyo bintu bishobora dushobora kuzongera tugakusorana umuco nk'uko mu kera mu Rwanda babagaho kera abantu ba kera babagaho mubona bizashoboka
kize neza icyo kibazo nacyo ni nacyo kibazo abanyarwanda cyakururiye amakuba menshi abanyarwanda mwana wanjye icyo ni ikibazo ubu twari dukwiye gutera umugongo nkunze yuko iwanyu mu mashuri mwebwe mwakunze kwiga mwakunze kubona ko mwakoroni hari abakoroni babera bagiye bazana ibyo by'ubwoko ariko mu by'ukuri abasokuruza bacu ba data batubyara ntabwo icyo kibazo bigeze bahura nacyo kubera yuko wavaga ahangaha ukajya nk'iyo ibugoyi utahazi bakakwakira nk'umunyarwanda ukava nk'ahangaha ukajya gusaka iriya mu Gisaka ugiye gushaka icyakubeshaho bakakwakira nk'umunyarwanda ugahura n'umuntu ntago yakurebaga ngo uvuye ibwanacyambwe ntago yakurebaga ngo uvuye ibugoyi ahubwo yakubonagamo nk'umunyarwanda wenda ushonje ugiye gushaka icyamubeshaho akagufata akagushyira iwe yaguhaka yakurangira umuvandimwe we akamenya yuko yabonye umuntu w'umunyarwanda kandi uzi gukora akamuhaka bakakugirira neza batitaye kuri ibyo byose twazaniwe n'abazungu nyuma rwose hano ejo bundi ahubwo bakakugirira neza bazi yuko barimo kugirira neza umunyarwanda wabo umuntu wabo igihe kikazagera ukazasaba gusubira iwawe bakagufungurira bakakugororera ukagenda nawe uri umuntu uzi yuko uvuye mu bavandimwe wawe ukagaruka ibwana cyangwa ukagaruka ibugoyi ukagaruka hehe icyo ngicyo cyo cy'ubwoko icyo ki ntago cyabagaho mbere abantu batari bagira umwigane abantu batari bagira ibintu cy'ikinyabupfura gike y'abanyarwanda bari abantu bashyize hamwe gusa ariko wenda abanyarwanda nibongera gushyira hamwe bakabigorora neza bashobora kuzasubirana isura y'abanyarwanda y'u Rwanda rwa kera ntekereza ko hari ibintu byinshi tuzashakisha tuzahuza bigashobora kuba byazatugirira akamaro bikatugarurira isura y'abanyarwanda
nibyo koko urabinsobanura ndimo nagenda mbyumva ariko tugereranyije n'igihe cyacu aho tugeze ubu ngubu tubona bamwe bagerageza kubyumva urungano rwacu rukumva ibyo bakumvisha ko ibyo bintu byabaye ari bibi koko abantu baricanye ugasanga nk'umwana bajya batwereka abana bagiye bafungura bisha bagenzi babo ariko kubera imyaka itemerewe kubafunga bagabafungura ese mubona turebye koko aho igihugu cyacu aho kigana mubona bidatuma biteze abantu bamwe ku mitima yabo urungano rwacu ruba rufite ibibazo bikomeye cyane ko bamwe bamwe n'imfubyi nta babyeyi baba bafite n'ibibazo byinshi biba bitandukanye mubona muzagenda batwigisha kugeza igihe abantu bongere bagasubira ku murongo mwiza nk'uko mutubwira ko kera baganaga neza
ugize neza ibyo byose ni ari igihe twagezemo igihugu kibura gihana kibura gihanura abantu nibahanurana nibahanana nanjye niyo mpamvu ubu muri iki gihe dusigaye tubabwira kwegera abantu kugira ngo nubura muzamenye icyo sokuru wanyu yasize avuze ni ukugira ngo muganire na ba so muganire n'abavandimwe banyu babaruta baba umuntu wese ubonye ukuruta umugire iso umufate nka so akubwire ibi amateka kubera ko hari igihe cyagezemo nk'uko wabimbajije igihe kibura gihana kibura gihanura ababyeyi nibahanura abana niyo mpamvu ubu ngubu noneho ubona yuko abantu barimo kubwirana bana babo bakabigisha bakaganira nk'uko nguko twicaranye turimo kuganira ngira ngo nkubwire ibyaranze kino gihugu cyacu amateka yaranze kino gihugu cyacu kugira ngo nubura tuyamenye tumenye naho ibi byazanye ishyano ryagwiriye u Rwanda byavuye ku mwiryane uko abantu bagiye abo bantu bagiye bazana imico bakavanga imico y'abanyarwanda n'iyindi y'amahanga bakazana ibintu nk'ibyo nibyo byagiye bikururira abantu ibyago ariko wamenyaga ko wakurushaga inka kakagira yewe inka yakameraga umwana wawe ntago twarwazaga ibyo bya bwaki ntago twa nta munyarwanda waburaraga undi yayejeje yaramusakiraga undi nawe akamukorera akamenya ko amurusha imbaraga undi nawe yaterwa akamutabara akamenya ko amurusha umuryango mbese twa banyarwanda bagendaraga kuri icyo ntekereza ko rero kubera ko abantu kuganira bagahanura abana bizaza bazasubirana umuco dusubirane wenda igihugu cyacu twahoranye kera mu mubyiruka y'abasogokuru bari abantu wahura n'umuntu ukamutabara wabona yananiwe ukamusindagiza ukaba wamugezi uwo ni wo muco warangaga abanyarwanda muri make ntago wabonaga umuntu ngo umubonemo ko ari umuntu udakwiye ahubwo wamufataga nk'umuntu w'umubyeyi ukamufata nk'umubyeyi wawe
ariko ngicyo nshaka kukubaza mu by'ukuri koko ko bavuga ngo amoko y'abanya amoko mu Rwanda arahari abatutsi n'abatwa n'abahutu koko ibyo bintu bibaho niko bimeze cyangwa ntabwo ariko bimeze
ibyo nakubwiye nagusobanuriye kubundi aba umuntu wabaga arutundi yamwubahaga ibyo by'amoko by'abantu bazanye amoko nuko basanze wenda uwubahaga undi yabonaga ko ari busuzuguritse wubashywe noneho akabona ko ari we muntu wo hejuru ababigisha babigishije ubwenge niboho bafatiye ibyo by'abahutu by'abatwa by'abatutsi ntago ababyeyi bacu babihoranye twebwe nta nubwo ari byo twabyirukiyemo ibyo byaje nyuma gusa uretse ko ababizanye bazanye n'imbaraga zindi babishyiramo imbaraga zihagije ariko ntago uwo ntago ari wo wari umuco w'abanyarwanda u Rwanda rwacu rwari ruranzwe no kuba ari umunyarwanda gusa uturutse Bugoyi tukamenya ko ari umuntu w'i Bugoyi tukamenya umwami we tukamenya iki ntago twari tuzi ko ibyo ntago abasogokuru bacu bagiye babizi ariko wenda kubera ko byaje kutwinjiramo tukabibamo bikatubamo nk'umuco bishobora no kuzavaho bitewe n'ukuntu tuzaberekana byo kuko icyo si cyo kiranga umunyarwanda waba umuhutu waba uri umunyarwanda waba umututsi waba uri umunyarwanda yewe n'umutwa nubwo twabanenaga cyane twabashubizwaga inyuma ariko twabanenaga ari abantu b'abanyarwanda tukabona ko ari abantu basuzuguritse ariko tukabona ko ari abantu nabo ari abanyarwanda ubu noneho bazajya mu ruhando rwacu twese tubone ko twongeye tugarutse ku isura y'abanyarwanda
yaba uyu mubyeyi wawe yarigeze kukubwira inkuru nk'inji nibura umunsi umwe
yajyaga abitubwira turi nka nimugoroba tumaze gufata ifunguro ry'umugoroba turimo tuganira
yabikubwiraga uribaza kuki yakundaga kukubwira ntibinjirire
impamvu yabimbwiraga ni uko wenda yabonaga ko nk'igihugu cyacu ibintu cyaciyemo ari uko ibyo bintu twebwe turimo dukura tw'urubyiruko ko tutazagica muri ibyo tuzatazaca muri bintu igihugu cyacu cyaciyemo kuko yaduhaga n'ingero nyinshi z'abantu bagiye bapfa kandi ba wenda barurungano rwacu ubwo nkumva ariyo ntego yabaga afite kugira ngo abe ya ibyo bintu byo bitazatujyamo nk'abana be nk'urubyiruko
none wowe uri hano nk'umwana kandi yakunze kukugira inama kubwira amateka uzi n'impamvu yabikubwiraga ese wowe ni iyihe nyungu utekereza ko iyi nkuru akubwira izagira icyo kumarira mu buzima bwawe dore ko wifuza kubaho neza ni iyihe nyungu utekereza muri izi nkuru akunda kukubwira zigamije amateka y'igihugu
njyewe inyungu ya mbere ni uko ngomba kuzagira ejo hazaza heza ntakuriye muri bya bihe bibi byabaye icyo ni icya mbere ikindi ni uko bizamfasha kugira ngo mbane n'abagenzi banjye neza arabo abagize nabi n'abagiriwe nabi kugira ngo tubashe guhura kandi duhurize hamwe tugire ibitekerezo bimwe cyane cyane nk'ababo tugenda duhurira mu makarabu atandukanye hirya no mu matorero ko byampa umurongo mwiza wo kugira ngo mbane na bagenzi banjye neza ntabishishe
hanyuma muzeye kubera iki wahisemo cyangwa ukunda kumubwira amateka y'u Rwanda kandi bigaragara ko wenda ubu ngubu igihugu gisa nk'aho kijya ahandi hantu kititaye ku mateka y'igihugu
mpamvu nakundaga kuganiriza si n'uyu gusa nakundaga kuganiriza abana amateka y'u Rwanda rwacu rwa kera ni uko ari igihugu wabonaga ari twavomagamo umuco mwiza umuco wo gusabana wo gusangira nkumva ko nubwo abana bigaga bagendaga guhaha ubwenge bw'ikaramu bw'icyo ariko wabonaga bakeneye uwundi muco wa wundi natwe twakuriyemo impamvu nakundaga kubabwira ni uko nabonaga wari umuco mwiza abasogokuru bacu badutoje neza ukabona inka zakamwa ukabona barakamira abavandimwe barakamira abaturanyi hirya nkumva rero ari ikintu nubwo abana bigaga bahaha ubwenge wumvaga ari ikintu nacyo bashobora kumenya icyo nacyo bakakimenya bakamenya ko ari umuco wareze abasogokuru bacu wareze basi nkumva kubatoza rero cyari ikintu cyiza buhoro buhoro narubabwiraga ariko kubera n'ibihe twabaga turimo abantu bandi bona bavanga ariko njyewe numvaga ko ako kantu nkaganirije abana bazakafata kakazaba sindagiza wenda mu bihe tuzabamo nazaba ntiriho bakamenya ko ako kantu nakababwiye
none iyo ubabwiye nk'iyo nkuru wumva babyumva
kubera abana nyine ni abantu baba bafite amaraso agendana n'ibihe ariko burya iyo umuntu umuganirije hari igihe agera mu bibazo akibuka icyo kintu wamuganirije niyo ntego mba ndiho nubwo ubona abana basamara ariko burya iyo umuganirije akantu ni ukuvuga ubu kamubitsemo ntabwo kaba kagiye gapfa ubusa
hanyuma ntawe izi mbaraga wagize zo kuba ushobora kuba kwigisha aya mateka mu bana mu rubyiruko bishatse kuvuga ko ukuze igihugu cyawe kandi ukuze n'amateka y'igihugu cyawe ese waba ufite undi muntu mu muryango wanyu mukomokamo cyangwa se wowe ni izihe mbaraga wagize ku bwawe kuko ndabona ko ushaje cyane ariko ni izihe ngufu ukoresha kugira ngo wumve ko ibitekerezo byawe n'ubwenge bwawe waha abana bawe ndetse n'urubyiruko muri rusange bigomba kuba amateka y'u Rwanda wowe ufite aho bikomora cyangwa ni ibintu byakujemo gusa
aho mbikomora nanjye ndi umuntu warezwe ndirwa n'ababyeyi bakundaga kutuganiriza kugira neza cyane cyane bakatubwira kubaha abandi bantu bakatubwira kubaha abantu badukuriye nkumva ko icyo cyari ikintu cyiza nubwo ahanini abantu batari basakara mu gihugu ba data ntago bari barakoze ibintu byo kwiga by'abazungu ariko noneho ubu ngubu cyangwa se natwe aho dukuriye twamenye ubwenge dusatira ingoma y'abazungu ariyo yakunze kumbaza nkumva ko abadata bagiraga umuco mwiza ukabona ntago babizi ariko ukabona bafite ahantu bakuye uburere kandi ahantu bakuye uburere nta kundi nabo bagiye babukura ku bantu babaruta nanjye rero impamvu yewe si n'uyu nabivuze ko atari n'uyu gusa mbiganiriza abantu bato bakiri batoya kuko iyo ubitse akantu nk'uko nanjye bambitsemo ako kantu iyo ubitse akantu ku mwana mutoya nk'uyu ubu kabitse ku muntu ujya imbere nawe iyo ageze imbere arakibuka kumva yuko ari ikintu cyazamufasha mu buzima
ubuze kwibuka binganisha ku kibazo ushobora kukubaza nti ni iyihe nkuru ni irihe zina ushobora guhereza iyi nkuru tubwiye
ni amateka y'igihugu cyacu kubera yuko mu by'ukuri hari intwari zagiye zibaho muri iki gihugu cyacu gihe cy'abami gihe cyo gutabarira u Rwanda abantu batabarira u Rwanda rero bakagira n'umuhigo bahiga bakumva yuko icyo kintu yatanze yewe n'umukecuru watangaga ingabo ikarinda umwami uwo mukecuru wawe nubwo atabaga yagiye ku rugamba ariko yaribukwaga akavuga ati umukecuru niyo yatanze ingabo yo ku rugamba akibukwa ubu rero inkuru wenda naguha cyangwa se icyo navuga kuri iki kiganiro ni ibintu bigenda bisanga u Rwanda tujyamo navuga ko ari amateka meza icyo navugaho rero wenda kuri iyi nkuru yacu tuganiye n'uyu mwana wanjye aha nonaha navuga ko ari rwo rugamba rw'ibanze umuntu abanziriza umwana nubwo aba yiga ariko akamutoza amateka navuga ko yaba abaye
intwari
urugamba rw'ibanze nicyo nise
hanyuma ni burya kenshi na kenshi nk'uko wakomeje kubigaruka uti ndumva nifuza ko yazajya yibuka ibyo namubwiye amateka none byo njye bikantera kwibaza nti nubwo yabitekereza ariko byaba byiza hari umugani umuciriye nibura ujyanye n'iyi nkuru umuhaye
urakoze mu by'ukuri umwana wanjye ntabwo wakurikiye ikiganiro ahari neza cyangwa se wagikurikiye nakunze kumubwira ni hari umugani abasogokuru bacu twebwe basogokuru babyara ba data na ba data bajyaga batubwira ati bana banjye iyo twababaga bahaze bateretse batwanyweye twateretse bakavuga ati bana banjye utaganiye n'ababyeyi ariho bavuga ngo utaganiye na se namenye iki se kuri yasavuze utaganiye n'ababyeyi ntagira umuco mujye muza mwicare hafi yacu tumaze kwinikiza inka tumaze gukama tukicare hafi yabo bakatuganirira bakatugaca umugani tugasakuza tumaze guhaga ntago hari hariho inzara abantu bari ubwo rero nanjye nakunze kuvuga ino umugani nagucira mwana wanjye utaganiye n'ababyeyi ntabwo amenya ko icyo basekuru aho basekuru bavuye aho basekuru base bakamiye bagabaniye ubwo nanjye umugani namukira no kuvuga ko utaganiye n'ababyeyi be utaganiye n'abamuruta ntabwo amenya icyo abamubanjirize bavuze
urakoze hanyuma siriki nk'uri umwana papa wawe aguhaye impanuro hari ikintu mu by'ukuri waba utamubajije cyangwa ukeneye kumenya ukaba wakimubaza mbere yuko turangiza?
Njye icyo nashaka, icyo namubaza ni uko ibyo yambwiye nabyumvishe. Yambwiye ko kera uko Abanyarwanda babagaho, angereza n'ubu ngubu uko byagenze, ariko nkaba mbona ese icyizere yampa cy'uko kuko iby'ubuko yarabibonye n'ibya kera yabibonye, icyizere yampa cy'uko ibyo bintu bitazongera kubaho ukundi cyaba ari ikihe? Amateka twaciyemo y'u Rwanda, ko amateka mu y'u Rwanda rwaciyemo mabi yabayemo muri gihugu cyacu, agatuma urubyiruko rumwe rusubiranamo, ababyeyi bakicana, ese icyizere yampa ko bitazongera kubaho ukundi nk'umwana ni ikihe?
Urakoze mwana wanjye. Icyo kintu abantu iki gihe turimo twebwe, nubwo tukuze turiho turagenda, uko mbona mbona icyizere gihari, kubera ko mu by'ukuri nakubwiye ko hafi ahangaha basogokuru batakiriho, haje kuza abanyamahanga batuzanira imico itandukanye, imico abantu bagendeyemo cyane, ari naho wenda bya twebwe twabonaga ko abantu babakize bari hejuru bafite ubutunzi, ari abantu twubahaga, ariko noneho abantu banyamahanga abo banyamahanga baje batubwira ko bari abakize, ari abantu nabo bantu begereye cyane, barabasirimura babaha, ni nabo bantu babanje guha imyenda babaha amavuta barisiga, tubona impu zabo zigenda zihinduka zisa nk'izisanga ba bazungu. Ariko mu by'ukuri ubu noneho njyewe ntekereza ko ni nayo mpamvu tuganira ubu u Rwanda tujyamo ari u Rwanda rw'abantu, noneho ubona barimo gusubiza amaso inyuma bakavoma wa muco wa basogokuru bacu, ntabwo ari barimo kuvoma wa muco w'abazungu bazanye hano ejo bundi, ahubwo ubona barimo kujya kuvoma hirya hirya hahandi basogokuru batuvomeraga, ba data batuvomeraga, tugakura neza, tugafashanya, tukagaburirana, yewe wa rusundi agahingisha akenga inzoga amarwa akenga agatumira agasuzi kose kakamuhingira, ejo nuko w'inzu yaviriye agahuruza abavandimwe, byabaga ari abavandimwe ari umuryango umwe bakaza bakamusakarira. Ubu rero natwe ntekereza iyo ndeba ubungubu, kubera ubu n'umuco turimo muri iki gihe cy'uyu munsi, aho mwebwe muri mu kugana nubwo mufite ubwenge bwo gukoresha ikaramu, ariko ubona ko muzashyira musingire wa muco w'abasogokuru bacu, niyo manuro naguha.
Akandi kabazo k'amatsiko mfite, ubu ngubu twumva muri iki gihe cyacu cy'urubyiruko, twumva ko ngo urubyiruko rwose kugira ngo rubashe kugaruka kugenda muri wa muco, rugendere kuri wa muco wa kera wari mwiza, ngo ariko rugomba kugenda rugaca mu itorero ngo aho higirirwaga umuco kera, ngo twumva ko ngo nta muntu wabaga yaba ingabo y'ingabo yatabara igihugu ataranyuze mu iryo torero, ngo naho bigiraga umuco, ngo ibintu byose niho babyigiraga. Nge rero nkanjye ubibona, mbona abantu urubyiruko twese tugiye ducamo, mbona nabyo byaba umusingi wo kutwigisha nk'urubyiruko, mbona nacyo cyabakize kuko twumva ko ngo niho bigiraga ibintu byose.
Urakoze rega mwana wanjye, si hirya si hino, ngira ngo ahari umaze gukura, dore urangije amashuri, ariko mu by'ukuri hari ababakuriye, hari bakuru banyu, hari baso wanyu, hari abavandimwe banyu bari mwariziye mu mahanga ki, ariko iyo bafashe ikaramu bagafata n'umuco w'abasokuru, dore ko n'ubu mbona ibivuze ibintu by'itorero. Iyo basogokuru bajyaga ko batuganiraga, iyo bajyaga gutabarira igihugu, intwari za mbere zavaga mu zatabariraga igihugu, zabaga hafi y'umwami, babaga barasinyuje mu itorero bakabatoza, bakababwira. Ubwo rero wenda nawe nkuko tuganiye kunguko ushobora kuzanyura mu itorero kaga iryo torero rikagutoza bigahuza n'ibi nkubwiye ukumva yuko ari ibintu bizakugirira akamaro. Ibyo rero u Rwanda ruri mu gushaka, abanyagihugu bari mu gushaka, ni uko bakurura ibyacu bya kera bagakurura n'iby'ubu bakavanga, noneho ibibi bakumva ko babyigizayo bakatabira bagashakisha inkuru zo hirya no hino kugira ngo nubura abazaza namwe muzagire ubuzima bwiza, muzagire imico myiza, muzagire ukubana n'abandi bantu, umenye ko umuntu niba avuye iburasirazuba uzamenye ko avuye iburasirazuba, ntuzamurebe ko ari uwo kwa kanaka, ahubwo uzamenye ko ari umunyarwanda wacu w'abanyarwanda. Nawe ubona uvuye iburengerazuba iyo mu Bugoyi umenye ko ari umuntu w'umunyarwanda, nurene ko icya mbere ugomba kureba ari umuntu uvuye i Bugoyi, ahubwo uzavuga uti uyu ni umunyarwanda ugeze inaha nakuyoboza, ati se Kigali yo dore ko n'ubundi bayitaga amahanga n'abantu bazaga i Kigali babaga bahatinya kubera ko ari ahantu hashyikiraga abazungu, abo bami twebwe tubyiruka barahatinyaga, ariko baza tukababwira duti rwose dore umuntu anyura aha, umuntu ahatanyura naha, ukamuyobora neza akuhagenda yishimye azi ko ari umuntu ubonanye n'abantu b'abanyarwanda.
Murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze cyane kuba ikiganiro duhaye, ndetse n'umwana nizira neza ko byaza bikunze, ni impanuro nziza kandi afite icyo akuyemo. Nkaba nabashimira muri rusange.
Rero nitwa Kamanzi Jean Baptiste. Nta kindi nshaka kukubwira keretse kukubwira amateka yandanze, uburyo nabayeho n'uko byangendekeye, kugira ngo ahari nawe mu buzima bw'ejo hazaza n'ejo bundi bizashobore kugufasha, bizashobore gufasha mu buzima bwa buri munsi uzaba urimo nawe uri gufasha abandi, nk'uko nanjye ndi kugufasha nkubwira ibiganiro nk'ibi ngibi kubera ko uri murumuna wanjye. Ubwo nawe uzabibwira abandi, yaba inshuti, yaba abavandimwe, nabo uzashobora kubafasha ugendeye kuri experience yawe. So kuva mbayeho nitwa njye, nakuze mbana n'ababyeyi, ntabwo nari nzi ko igihe kizagera nkababura, ariko igihe cyaje no kugera turababura. Ubuzima tubanamo bwa buri munsi urabuzi, uburyo tushobora kurya, uburyo ubasha kwiga, uburyo ndetse nanjye mbasha kwiga, nawe ubwawe urabizi. Rero subiye inyuma gatoya, ndashaka kukubwira ibintu bibiri bikomeye byamfashije mu buzima, kandi ibyo bintu byigishijwe n'ingorane nagiye mpura nazo. Ikintu cya mbere ni uko nagiye mu gisirikari, yo mu gisirikare kandi njyamo ndi umwana, aho nabayeho ntabara abantu, mbabaye mvunika, ariko ibyo ntibyatuma ibyiringiro byanjye n'icyizere mfite gitakara. Icyizere rero wambaza uti wagikuye hehe, icyo gihe urabizi ntitwabanaga, ariko icyizere mfite ahantu nagikuye. Icyizere namenye ko bajya bavuga mu Gifaransa, ngo le problème font partie de la vie de tout homme et il ne faut pas le fuir, par contre il faut le confronter. Mbese ngo ibibazo mu buzima umuntu ahura nabyo, ariko ntagomba kubihunga, ahubwo agomba gushakisha uburyo ahangana nabyo. Uko niko byagiye bingendekera, rero ngenda mpangana n'utubazo. Ibibazo byari bingoye cyane ko hari ukurya, ariko ibyo nabyo byaje gushira. Ubu ngubu mbayeho, amateka yandanze rero, amateka yandanze ni amateka yo kuruha, ni amateka yo kwihangana, ni amateka yo kutiheba, ni amateka yo kubaho mfite ibyiringiro by'ejo hazaza. Ibyiringiro, ntawapfa kugira ibyiringiro by'ejo hazaza gusa nta kintu, nta fondema, nta hantu bikomoka. Ariko ahantu bikomoka ni uko nizera Imana yo mu ijuru, nizera ko
ntago umuntu yavuye mu ijungo ikubita hasi ahubwo nuko yaremwe kandi akaremwa n'Imana ubwo iyo mana izi uburyo akwiye kubaho niyo mpamvu rero niringira Imana nakubwira nti nubwo bwose la vie c'est une succession de malheur et de bonheur ubuzima n'uruhurirane rw'ibintu bigenda biba byiza ubundi bikaba bibi niko bimeze n'iryo tegeko ry'ubuzima niko abantu bose babayeho ntukwiye kuzajya uhura n'ingorane ngo nurangiza wibwire ko isi kurangiriyeho oya ahubwo ukwiye kwizera kuko ibibi bigenda bisimburana n'ibyiza mu buzima bw'umuntu rero wa mwana we urazwi intwari amateka aranze iki gihugu urayazi ahantu barapfuye barashira aho abantu basigara nta fondema bafite abandi mpamvu ubona bafite ibipangu yenda bakwibwira uti nuko bafite ababibasigiye ariko nkawe nta muntu ufite wo gusigiye ikintu uri aho ngaho ariko ukwiye kwizera kandi ugaharanira kubaho ugaharanira gushakisha ukubaho wehe ubwawe wenyine nta wundi muntu bitezeho and push until something happen ugomba kuzajya usunika ubuzima usunika ushakisha ureba ko ushobora kwibeshaho kandi nta kabuza hari ikintu kizabaho nyuma usibeshaho uracyari umusore uracyari mutoya ugomba kwigana ubuhanga ugomba kuba inkerebuke ukamenya iby'ubu buzima nta wundi muntu wo kubwiye ahubwo ubyigishijwe n'isi nk'uko nanjye yagiye inyigisha urakoze
urakoze cyane ariko wenda sinzi warashe kutuntu nka tubiri ugerageza kurezima ariko ntituzi igihe wagiriyemo aho ubuzima waciyemo uburyo waje kukivamo n'uburyo ubu ngubu aho umaze kugera kuko kenshi nicyo akeneye ntabwo akeneye kumva gusa ko wakinjiye ukakivamo wakinjiyemo kubera wari muto kubera ibibazo ariko akeneye umusobanurire mu buryo burambuye kugira ngo asobanukirwe noneho arebe n'uburyo nawe ashobora kuzabifatamo izo ngorane zizamutse zimubayeho nawe
muri make sinabura kumubwira kuko n'ubundi ngo uwo bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo upfuye atabajije se ntamenye icyo sekuru yasize avuze niyo mpamvu mubwira ibyambayeho kugira ngo nawe abikuremo isomo nk'uko wari uri kubinsaba ntabwo nagiyemo kubera njye ntabwo nakigiyemo kubera kunezerwa nakigiyemo kubera ko ubuzima bwari bunkomeranye ahantu nari mfumbitse kwa mukuru wanjye umugore we yamfashe nabi afata nabi ibibazo birankomerana aho kurya byari bingoye noneho mpitamo kujya mu gisirikare ntabwo nakigiyemo ari ikindi kintu ariko nakigiyemo kubera ubuzima bwari bungoye maze kukigeramo ntabwo nasanze atari ahantu umuntu ntabwo igisirikare giteye nko mu rugo ahubwo ni ahantu haba amategeko ni ahantu ugomba gukora byanga bikunda icyo utegetswe rimwe na rimwe ukagitegekwa wowe ufite izindi ntekerezo zawe aho nawe uba wumva uti byagenda bityo ariko ibyo ntibikorwe ahubwo wowe ugakora ibyo usabwe n'itegeko kuko ariyo structure ariyo structure y'igisirikare nyuma rero bigeze icyenda n'umunani nibwo naje kumugara bandashe hanyuma ndavurwa aho mariye kuvurwa amaze gukira niko gusaba kujya gusubira mu ishuri ubizi neza hanyuma aho ngiriye mu ishuri nagomba gutangira mu mwaka wa mbere kandi ndi mukuru mfite imyaka 22 ngomba kujya gutangira mu wa mbere ngomba kwigana n'abana bafite imyaka 12 ibyo byose ntago nabikoze kubera amaringoshyo cyangwa nabikoze kubera ko ngomba kubaho kandi nshaka pushinga kugira ngo hagire ikintu gihinduka mu buzima bwanjye uko niko nagiye kwiga hanyuma ndangiza umwaka washize mu 2008 uyu munsi rero nkaba ndahanze ndi kompeta ndwana n'uburyo nabona ubuzima ngo tubeho ngiyo experience nanyuze mu bintu bigoye cyane nanyuze mu bintu ahantu nta wundi muntu ushobora gutakira keretse kubwira umutima wawe kwibwira ukisubiza nta yindi choice ufite ahubwo weho wibwira ukisubiza ubabara ntihagira ukwihanganisha ahubwo wihanganishwa n'umutima wawe ubwawe ngo kukuntu nabayeho ibyo rero birakwiye kukwigisha nawe ukareba ukavuga uti ese ingorane ni ingorane zingana iki zatuma umuntu atihangana oya ntazo ahubwo ingorane zose wahura nazo urabwirizwa gushobora kuzihanganira
hanyuma wowe urumvishije amateka ye kandi birumvikana ko aciye ahantu hababaye hababaje pe binumvikana pe hanyuma nkawe bwaba ari ubwa mbere wumvishije iyi nkuru ni ubwa mbere abikubwiye cyangwa yabarereze kubikubwira
njyewe nka murumuna we Ngango Jean Bosco nari nsanzwe mbizi mu magambo make ariko abashije kubimpa mu magambo arambuye kandi nongeye ikibazo nakubaza njye nakora iki nka murumuna wawe kugira ngo ibyo waciyemo bibi njye sinzabicemo
ibintu bibi mu isi ntuzabura guhura nabyo ibintu biruhanyije ibibazo bivunye umutima wawe ibyo ntuzabura guhura nabyo ahubwo nuhura nabyo ukwiye kuzaba ufite intekerezo ziri high zishobora kwihanganira ibyo bibazo reka ngo urugero ushobora guhura n'ingorane tutari kumwe ukarwara ukaremba ukajya mu bitaro ariko nugera mu bitaro umutima wawe iyo umuntu arwaye kandi akagerekaho no kwiheba ubwo ubuzima bwe burangira vuba ariko urabwirizwa kwihangana ibyo bigeragezo aho ukavuga uti yego ibibazo biriho ariko nubwo biriho ntago byatuma nkuraho icyizere cyo kubaho ahubwo ibyiringiro byawe no kwizera kwawe ukabishyira mu mana naho ubundi nta tegeko na rimwe mu buzima rishobora kuzaguhungisha ibibazo ahubwo ibibazo uzahura nabyo ariko uburyo uzabyitwaramo nibyo bizagaragaza ko ufite ubushobozi bwo kubijya hejuru maze ubitsinde naho ubundi ibibazo byo uzahura nabyo
njyewe ikibazo mfite nko ku ishuri aho niga nk'abana bagenzi banjye ndabadafite nk'abakuru babagira iyo nama bababwira ubwo buzima baciyemo babwira iby'ubuzima njyewe wangira ihe nama nazabagira nanjye nk'umuntu wababwira wabashije kuganira na mukuru we wabashije kuganira n'abakurambere be wangira ihe nama nabagira kugira ngo njye ngumya mbihanganishe kugira ngo bazabone ejo hazaza heza
nakoze urambaza kandi ukambaza neza iki bimpaye icyizere ko nibura wumva ibintu nkubwira kandi bikaba biri kugushoboza wumva biri kugushyiramo izindi mbaraga zo kumva ushobora kuzajya urenga ibibazo bimwe na bimwe ariko mbese ukabirenga byakugeraho ugashobora kubyihanganira noneho ubwo uti abandi bo nzayibagezaho uko ndi kubibagezaho nta yandi mayere yera yirabura nawe ni ukuzabegeranya ukababwira ushoboye kukugeraho ukamubwira ariko uzamubwira iki mbere na mbere byaragaragaye mu buzima bwanjye bwa buri munsi niko nagiye mbona biragoye cyane kwigisha umuntu ibintu bitakurimo ubwo bikurimo rero ubwo ugomba kubaho no muri ubwo buzima tu dois vivre cette situation igihe uzaba uri kuyiviva bizatuma ubasaje bizatuma mu maso yawe bigaragara ko uri mukuru ufite icyo ubarusha nta kintu uvuze umwana w'umunyabwenge muri abo ngabo uvuga azakwegera ariko ko mbona ucecetse ko mbona umeze gutya na gutya kandi nkaba mbona uri umuntu w'umunyabwenge ushobora kungira inama wangiriye inama ubwo nakugeraho uzamugira inama nk'izi ndimo kukugira hanyuma niba aba benshi babiri batatu bane batanu ubwo nabo nta kabuza uzabaganiza ubaganiza iki ubaganiza ubushobozi bwo gushobora kurenga ikibazo kuko ibibazo iyo bije ku bantu benshi bikunda kubaca intege bakibwira ko isi barangiriyeho ariko weho ukwiye gusobanukirwa neza ko ikibazo niba kikubayeho rwana intambara ikomeye yo kumva ko kiriya kibazo kitakiri ikibazo ukakirwanya kugira ngo ushobore kukijya hejuru ntabwo ari ukuvuga ko ari ukukiyibagiza ntabwo ari ukuvuga ko ari ukukireka ngo ntiwumve ko ufite ikibazo kuko ushobora kukireka ariko n'ubundi kihari kandi ntikizabure kuguteza ingorane niyo mpamvu ukwiye kugira ingufu mu mbaraga zifatika fizikali mu bitekerezo zo gushobora kurwanya ikibazo runaka kikugezeho ubwo rero ubwo uzaba ugenda ubirwanya nawe ni experience uzajya ugenda ubona bityo uzajya ushobora kugira icyo ubwira abo bana bagenzi bawe mwigana hariya kuri Saint Jefuka
ni irihe banga ukoresheje wowe ese waba ukomorahe ubu butwari n'ubumenyi bwo kuba ushobora kuba wakwiyadaputa cyangwa se uko ubuzima bwa bwo bwose buje ubwakire kandi ukabwitwara neza n'ubuhe butwari n'ubunararibonye ufite mu guca mu bibazo nk'ibyo ngibyo.
Ubunararibonye mfite bushingiye ku mibereho yanjye nabayeho kera, kuko nakuze ndi umwana nk'abandi, ariko nkiri umwana ntakaza ababyeyi banjye. Nyuma yo kubatakaza nakunze kuba mu ngo z'abandi. Uko kuba mu ngo z'abandi rero byagiye bimfasha kumenya abantu bankunze n'abatankunze, abamfitiye sentiment nziza n'abatanyitayeho. Ibyo rero bigatuma menya ese uyu muntu ko ari mu kundeba atanyitayeho kandi nagagombye kwitabwaho, ubu biteye bite? Ibyo bigatuma nca bugufi kavuga nti noneho ubwo atanyitayeho kandi njyewe mbona ndi ngomba kwitabwaho, reka nige ubwenge bwo gushobora ku ikibazo cyanjye cyari kinini kigire gitoya muri njyewe, aho gukomeza kindi umutima kandi ari kiri big kivuna umutima wanjye, njyewe nkigire gitoya maze nkakigira gitoya ubuzima bugakomeza. Nyuma rero yo kubura ababyeyi no kuba mu miryango, naje no kujya mu gisirikare, aho buri muntu uwo ari we wese abari ayoborwa n'amategeko gusa n'abantu bamukuriye, nta kindi kintu twari duhujije uretse akazi. So akazi rero wagombaga kugakora unezerewe cyangwa utanezerewe, ubabaye cyangwa wishimye. Ibyo byose rero bigatuma ndushaho kugira amahirwe yo kumenya icyo nkwiye gukora muri circumstances runaka mpuye nazo zingoye.
Wenda nanone ndumva nifuza gusobanukirwa, kuko iyi nkuru uduhaye ni inkuru nziza, kandi mu by'ukuri Jean Bosco, sinzi niba wumvishije neza n'impanuro buri muntu uwo ari wese akeneye, ntabwo bishoborwa na bose, benshi bakora ibintu kubera ibibazo byamurenze akajya mu biyobyabwenge akajya mu bindi bishobora kumubuza ubuzima, ariko we yari afite strategi yo guca mu bibazo ibyo byose. So nakwibariza nti ni irihe zina ushobora guhereza iyi nkuru tubwiye, kuko birumvikana ko byaza bikunze ko iyi nkuru tubwiye ifite imvo n'imvano y'ubuzima bwawe, kandi buri muntu akeneye kuzumva iyo nkuru yawe. Ni benshi zigisha, kuko uru Rwanda abantu baca muri ibyo bibazo ni benshi, cyane cyane urubyiruko. Ni irihe zina ushobora kuyita?
Iyi nkuru urebye nawe ubwawe ukuntu iteye, iteye ku buryo ari ibibazo ariko n'ubushobozi bwo kubyitwaramo, kandi noneho atari ukubyitwaramo gusa, kuko ushobora kugira ibibazo ukagira n'uburyo bwiza bwo kubyitwaramo ariko ntugire vision yaho uri kwerekeza uri kuva muri ibyo bibazo, bityo ibyo bibazo bikaba bishobora no kukugeraho nanone igihe icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu mbona kandi iyi nkuru yanjye nshobora kuyita ubuzima, ariko ubuzima bufite ibyiringiro, ko abantu benshi babaho ubuzima bakabona bari kubaho bugacya bukira bakaramuka bagahura n'ibibazo bagashobora kuwicamo bikarangira, ariko njyewe iyi nkuru yanyu mbona nayita ubuzima mu isi, ariko ubuzima bufite ibyiringiro,
ubuzima bufite ibyiringiro. Umuntu akaba yakwibaza kenshi na kenshi nk'ubwo turaganiriye dushobora kubisiga hano, ariko burya habaho urwibutso, nta rundi. Ni nk'umugani ndakeka Jean Bosco uyu nguyu ni muto, ariko nava hano urasanga bagenzi be abakine ibyo abivye nkabyibagirwe, ariko hari akantu burya bakeneye ugatafa kuri byose, ariko hari akantu k'urwibutso akeneye, nta kandi ni umugani. Azumva umuntu ashoboye uwo mugani nawumva ahite yibuka ibyo wamubwiye abitekerezemo, agira ubwo bwenge bwo gusubiza ubwenge bw'inyuma kugira ngo atekereze ibyo wamubwiye. Hari umugani wumva utekereza ko ushobora kuba wajyana n'iyi nkuru muri rusange?
Umugani mu migani y'abanyarwanda?
Yes, y'abanyarwanda. Kuko harimo uwavugaga ati utazi ubwenge ashima ubwenge, si ukuvuga ngo ni muri ubwo bwoko bw'iyo migani.
Bo njye ndumva amagambo namubwiye ahagije ku buryo gusa hari amagambo yamfashije kandi nakunze none nayavuze amagambo mu gifaransa avuga ngo nago byumvise ariko nabigusobanura nacyo bitwaye avuga ngo le problème font partie de la vie de tout homme et il ne faut pas le fuir par contre il faut le confronter ni ukuvuga ngo ubuzima bugizwe mbese bugizwe n'ibibazo le problème font partie de la ubuzima bwose bubamo ibibazo nuko rero ibyo bibazo nibikugeraho ntabwo bizakuryamisha ngo uryame urambarare ariko ugomba kugira mekanisme yo guhaguruka ukabirwanya kugeza ubitsinze il faut le confronter ndumva ayo magambo nkunze no kuyamubwira cyane buriya arazirikana n'icyo namubwira nta mugani unje bugufi w'ikinyarwanda
ushobora kuba wowe hari akanwanda wifuza kuba wamubaza cyangwa hari icyifuzo utashoboye kuba wavugana nawe bitewe n'impamvu runaka nyazi ariko akaba aciye bugufi kugira ngo uganire nawe ube wamubwira wagira icyo mwibariza utamubajije mu bihe byashize ariko umva wifuza kuba wamubaza
icyo njye namubaza nka murumuna we nta kindi ni iki ndagushimiye kubona ubashije kumpiza impanuro nzagenderaho mu buzima nzabasha guha abana banjye inshuti abavandimwe abo tuba turi kumwe hirya no hino ku ishuri kandi icyo nakubaza ni uko ati njyewe nakora iki kugira ngo mbashe kuzaraga abana banjye nanjye uwo murage ndumva bitarangiraho wazajya ukomeza ukanyuriramo amwe mu mateka y'abaranze y'ubutwari
urakoze nta kindi uzabwira abazagukomokaho imana n'ibikigutirira ubuzima keretse kubereka ubutwari nawe uzaba waragize bwo kubicamo baganirira mukuru wabo niba nzaba nkiriho cyangwa ntakiriho ikirenze kuri ibyo uzababwire ko hari ikintu gikomeye kiri hejuru ya byose cyitwa imana imana rero akaba ari igena ubuzima bw'abantu bakaba rero basabwa kuyoboka imana bakazirikana neza ko imana ariyo yababeshejeho uko bayizera uko ariko kose bakwizera ko ari imwe bakwizera ko ari nyinshi ariko bakizera ko imana ibafiteho ubushobozi byaba mu byo bakora yaba no mu mitekerereze bityo wabwira uti bana bangere icyo uzabaraga nta kindi uzabarage gukunda imana no kuyubaha kuko niyo yonyine ubwayo ifite ubushobozi bwo kubahangamo umutima wo gushobora kwihanganira inzira ziruhanyije abantu bacamo mu isi
ndagushimiye ko ubashije kumpa kungiriye inama mu buzima nzagenderaho ikangeza kure
murakoze cyane murakoze cyane